Kwanza ni kabisa, ini kabisa enyewe. Asikupane na mapresha, atite kila mtoto wa kanisa mwenyewe. Sura mejaza na mafilter, ni cheki na pigade kimi ni oke kiuta behi, yeah. Artificial ni pesa, soma lebo team natural sina pressure. Asikuchote ya meweza, songa karibu yangu mimi ndo kusema. Boy you got me thinking I can be the only one, let me be a Catherine. Kuwache kama moto, let me be a generator. Why you got me thinking I can be the only one, let me be a Catherine. Ukitaka ni kuwache kama moto, let me be a generator.
Iyo ni kwako kwisha, labda wanizike mzima. Kwako nimekufa mazima. Oh you know nani pa kwa kina hii. Swezi kina hii. Piki piki panda nipande. Unavonipa nyanga nyanga kila upande. I like it. Shingo upande wamekukubali soja wa mutima wange. Ubatu, 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 ubatu nawe.
Boy you got me thinking I can be the only one. Let me be a Catherine.
Like
ukitaka ni kuwache kama moto. Let me be a genere. Tingisha kidogo we simam sana na mafilter ma Snapchat. Indio generator utawaka. Tabaki meki na yuki mfuata. Boy you got me thinking I can be the only one. Let me be a Catherine. Ukitaka ni kuwache kama moto. Let me be a generator. Boy you got me thinking I can be the only one. Let me be a Catherine. Ukitaka ni kuwache kama moto.
Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah.